Alarba sappo e jeɗɗi lewru juin hitaande duuɓi ujunaaɗi ɗiɗi e laso yannde joyi e mintaaji sappo e joyi habaruuji studio Kalangu e Fulfulde. Ɗimi Ali Ñalli Abdoulmoune yettinta e moɗon. Sembe habaruuji meɗen hannde haalan dow filla janngooɓe nder janngirɗe jannga ekkito golle toon anndan nder région Difa, janngooɓe tawaaɓe nder Murtere balɗe ɗiɗi hannden e jaango. En kalan ndu nifa hannden dow batu ñalowma ittanaaɗo cukaaɓe leyɗe Afrique, hawrinde batu guudu ni hannden waɗa kanana dow internet. Ɗum ndu de ɓeydake en nanan ko waldeere cukaaɓe ummatoore leydi Niger mbiyata dow majjum. Yewtere pindinol studio Kalangu hannden waɗan dow yahdu yeeso mawnu heɓaanu har ko darata duruydidde ɓiɗɗam bonɗaku nder cekantarare leyɗe G5 Sahel. Miccintinen ndu himɓe ni ko hitaane duuɓi ujunaaɗi ɗiɗi e sappo e jeɗɗi orgal soogeeji leyɗe gom Singa toon anden nder cekantarare Sahel denndan ga wartirde jonde jam. Janngooɓe nder janngirɗe ekkito gollal toon anndan nder région Difa naati Murtere balɗe ɗiɗi hannden e jaango. Ɗum ndu dalila ɓe keɓa jebdi maɓɓe e kaden faa hannden nduu ɓe keɓa ko ɓe ƴamuno gomnati waɗana ɓe, amma jooɗa haali gon waɗi caka ardiiɓe fedde de anndan he ardiiɓe hawju région o anndan keenga toon anndan ɗum waɗi laabi heɓude mo sola saɗormaaji maɓɓe du heɓake. Ngam ɓeydaari se kettinoɗen ko Hassan Alhassouri ardiiɗo fedde jinnganoore cukaaɓe janngooɓe ɓe anndan wi Lawan Boukar ngam famtinde himɓe.
A ce qui concerne les problèmes
hano kondarto filla saɗorndam tawaɗo nder gurdan nimɓe on, min jiidi e hooreɓe ardiɓe hawse tomɓen gouverneur kamɓe directeur régional on. Sanga are mum aadiji ɗin gaɗa jankaji ɗo yaade caka balɗe ɗiɗi ma ñalande wara bandiraɓe amin no puɗɗan heɓude jobdiji mum en ko laatino hakkeji mum en. Kondarta filla saɗorma gonaɗo no yiye nder laabi jande on du illujo min litti caɗale kewɗe tawaɗe nder CET e CPT rafi gineji kamɓe janngirɗe gaɗiraɗe tendeji cekke ɗen. Kadi no woodi aadi gonɗo dow laawol mo hooreɓe ardiɓe hawse ɓen kooƴi ɗo yaade yesso no watte. Ndenne mbiɗa watta daande e bandiraɓe am ɓe région on fuu cigilo e hoƴƴitaade laabi jande, ngam min keɓani mo sola saɗormaji kewɗi ɗi min ƴamti.
Dalila raɓu ñaw coronavirus waɗdi ko hawrine batu ñalowma ittaɗo gan leyɗe Afrique ɗen nden gan cukaaɓe muɗum waɗa dow internet. Ɗum ndu dow sigila fedde dental leyɗe Afrique ɗum waɗa waldeere sukaaɓe ummatore leydi Niger CCNEJ naatide keenga toon enden nder hawrine batugu enden tode waɗi filla ɗo tanade laabi jinganade hakke cukaaɓe. Nani ko Rachida Bizo mo waldeere de wi'i Habibou Garba gam famtinde himɓe.
Sir o, min kalana dow laabi seri'a dartinoji hakkeji sukaaɓe leyɗe men ɓaleɓe he gollinde sukaaɓe golle cattuɗe nder leyɗe Afrique. Min ƴewan dabareji ɗi min joɗɗinta ko soɗarmaji ɗi heɓani mo sola. Min nangan sembe hokke dow fi jande maɓɓe. Min ƴewidan heɓe min golliditta laabi ɗi golliɗe nder leyɗe ɗen fuu, ngam himɓe naforo e majji. Han jon nder fi ñawu coronavirus o, sukaaɓe no haaja deene ngam hissini fimo gomnati handi hokka sembe. Dey saaroɓe ɓen goni aranɓe handuɓe hakkilo tarbi aji sukaaɓe.
Samira Sabu ni miccintinen ko kokko habaru non dow internet kenga non o wadda toon anndan to kiitotoɗo mawɗo huɓere ñamay ɗo anndan ngam hettinade dow ko saabi Samira o anndan nannga den gaɗa mum o suƴƴita garowol kasuɗo anndan nder huɓere ñamay. Amma pasotoɗo makko wi'i kokko habaru gon mo studio kala ngu ko ɗerol yofude mo fa ɗum ƴewtino no filla makko o anndan yarirte waddi koɓe ko yara toon anndan yeeso cuuɗi kiitiɗe anndan. Miccintinen himɓe duuni ko haalude haalaji ɗi kana gonga dow Sani Mahammadou dekotoɗo he kawjiɗo faada ardiɗo leydi Niger waddi ko Samira o nanga. Debbo dewlaɗo gon he surbaɓe e jogom ɓe Boko Haram diwtiɗi dillidi hitaane goɗon kan en keɓi cotti Boko Haram ɓe anndan kenga duuɓe jotti Boso toon anndan nder région Difa. Balɗe maɓɓe jeegom dow laawol ko ɓe gari Boso. Hanono tawaɗo Boso haalirina ɗum golli dow studio Kalangu gon hannden nduni alarba ɓe jarete toon anndan huɓere Difa. Alarba sappo e nayi lewru juin hitaande duuɓi ujunaaɗi ɗiɗi e laso Ibrahima Boubacar Keita ardiɗo leydi Mali haaldi ɓiɓɓe leydi mum on dalila Murtere de ɓe gaɗuno dow ardangal Imam Mahamadou Diko ƴamuɗo IBK o anndan wurto ardangal leydi Mali toon anndan. O wi'i duni fa hannden kanko IBK o anndan ko dambugal gollirɗe makko no pirtiɓe gara kan en gollir. Miccintinen himɓe duni ko waɗuɓe yaadu metta ɓerde du mawne warore ciriyake waɗude yaadu metta ɓerde gon anndan. Baba Dakano ardiɗo fedde ƴewtinaki laabi maral leydi e wartirde hakkillo fukki din o ton andan mali yewtinake halaji di Ibrahim Boubacar keta hali di andan nani ko wi tarna Fude Ahmed e telephone gam famtinde himbe
hala makka wadi ka fu yata nanen harat himbe latibe no tawa der mettorgal no ngada burtaki enda jonnon o tawti fa dum modja fa wi gouvernement yata bentina goddi der datol ta pantade jena latingo du ka wonno on sadorma goto on enda hakkunde syndicat janginobe kanyo gouvernement e do hala makko wi jati be pamri do dum don nene ne kay dum buyti basi o enda sedam kana woni farmabe kambe wonbe no murtibe enda kambe kay hunde enna timmayto mabbe ebe jogito be jogino fa hande ko holoto dum du kanyum wonno ni on be kenyan de kanko hore leedi on dibe jidal gam batta be kalda jonnon hore mabbe jaba jidal gal wada sabbe bi kambe to mabbe hunde fu be jida sewana tan kanko hore leedi mali on endam o jippo e lam
la démission du président de la république
nyaw pabbe ni de en dadi no tawi wakkati fu he himbe do der leedi Niger hanono kawjido sigila duru didde nyaw pabbe do en dan der leedi Niger haaliri dum o wi do ni ko dungu nyaw pabbe de buri torrude himbe der hitane duube ujina didde sappo e jena himbe ko watta wadobe miliyoji tati e ko deki lima nangube nyaw pabbe en dan der mabbe duul miliyoji didi en dan fu no cukabe non be gade duube joy gam be dadi sekketti no den yewtere madan jerma ko hadiza jaku ardido sigila o e Maryam Kenda
il existe non seulement
woni hem bawde ko hojjanto on teddika wodi dum en bayi hojjango on teddidde no wodi safare jonta pabbe ko lali e ko lalaki en noddo dum misal de dubi ujinaay didi sappo e jenaay men kebana himbe million tati e chama jeego e kepadde tato e goddo ko burta million goto e chama jeddo funa sukabe no e jottaaki dubi joy de hitane woytere men kebana himbe ujinaaje tato e chama tato e chapande jeddo e dido denne der wakkati no men kani golle didde e bawde gattade do inde amen e en wadi ko nonude nyalaane hannede men puddi jeddo alkillaaji dalla ko toroje patoro lakso didi ene e leedi di men godana alkillaaji miliyon jeetati e ujinaaji chama joy ko men jeddanta gan renude himbe miliyonji sappo e tato e chama jeenayo
plus de 13 million 900000 personnes
kenga nangube nyaw coronavirus hebe woronje e jeegon keba don ande der hubere nyame wakkati dum jewtino cellal himbe hamre e woygo e jeew cekkiraabe nyaw coronavirus gu ande hanono andinore minister cellal leedi Niger haari dum bibbe leedi Niger dum non juube leedi Ghana miccintinan himbe duni illa ko nyaw coronavirus gu ande wangi do der leedi Niger warde kenga do cikkaabe cikkiraabe nyaw coronavirus gu ande ujunaaji jo e keme jo e lasudi do e go ujunere e sappo e jeegom ka en tawra bibbe nyaw coronavirus gu enda hande ni himbe la soytato e jogon no nyawte la soytato e jeegom ka en dumaay dalila nyawgu enda der sigilaaji hettinaade ko cukaabe ummatore leedi Niger biata do kitunaabi en do hidde se kettinode hande ceeda ko gu Aminata Boubacar duubi sappo e nay jaado Birnin Gawre wadi do majjum
Aminata Boubacar ngite duubi sappo e nay hande ko jokkonde gam wakati yem do andi giddo dum andi baydo dum kidirdo dum ngay yidde al nan ni dum yittar ta fi al ko gam du sappo geena yaade do ni don hebi giddo dum dewle gam wakati jeem na way joga gol baade mu hebi be don way wadde dum jogo boy no wodi hakkilay mu hakkilay baade de
hala sukab umma tore sigila no mo istiyo kalangu
Jamwali Alhaji Dauda handen ada welti
Jammi walla ke Alhaji Musio mi sodana botoji albace joy lemu didi tafarno didi hako tanno joy
de Alhaji ko won cogguji dudi dine
eh ga Allah accu a wiata andana nyaw coronavirus wongu cekan taraji meden dena
na min kay mi yayi ko hawridum
to accu mi halani kulle de kanje goni ko nyawta nangudo nyaw coronavirus fu
Alhaji toy nan da dum kadin
to a wari non ni akaden na dum giɗɗa wiude kan
Alhaji hettina wadde gineji di cioɗɗa di fu sawrata nyango
he ga Allah accu to famtina ittan der nimre
amma no wodi laabi ko jaadi ko hisinta dum nimbe
to mido hettini
Alhaji Dauda lokotorobe jabiri nimbe lota juude mun e kaataare faalaaba ngatta ndiyam alkola ndaada do jamaada dila ngada dum der sobbudu maada lota juude ma faalaaba e kaataare ngatta hakkunde ma e nimbe ko watta meter goto acca memol gitema hinerema e hundukama acca do memol dabbaji burdi de dum tilti ko mem dadi lota juude ma fa laaba accu nyamduuji modon benda o nyaamon dun laybon tasaaje modon moyton juudi mon fa laaba chelondu haura jodo nokku goto
e ga Allah accu fa he kawride kaden handen du non fa pama ko jamrude badan debbo waddeti no tilsi du mi yahaton enden
alaji wala ko buri challal
o gonga non mi jabi de halanan ko sabi wi a neddo de no dila naado no jojja dojje der subbunu jungo munne
ganno kure no hende e jungo ma no waddi jungo ma ko laati wawto fu ada wawi memiri dum are
he musio mi yettima sanne mi tokkiran du fu no biirda kamni mi durwan du fa handen ko watta habaru o yotto he bandiraabe am be nanai
dun do yo anni nore non de studio kalangu waddi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
Leyde G5 Sahel Burkina Faso Mali Mauritanie Niger e leydi Chad hitane duubi ujunadi de sappo e jeddi cingi orgal sogeje durwidde biddam bonda ko golle hirnyare kam fu e wartirde hakkilu fukkingo do keri tawadi chaka leyde de enda hanono general de brigade Mamari Camara de koto do he mawdo orgal sogeje di halirdum yaadu yeso mawnu hebake illa orgal gal singa warda handen gam e dari sekettino den ko wi tarnan fude Ahmed gam famtinde himbe
En 2017,
le hitan duvnade sapo jetti G5 Sahel hebi jojjini fedde orgal sogeji sembe mudu no wada himbe ko watu yunaaji njoyon fecciama pecci jetat no tawlaado ko nan ni fedde police der mudum golle de du ko nan fecciano pecci tati fecciar worde minin golle do kilometreji hemre hakkunde leydi Niger e Chad do kero mudum nonon do minin golle do kilometreji hemre goddi hakkude Burkina Faso e Mali e hakkunde Mali e Niger hakkunde Niger e Burkina Faso golle amin woni fiugol bibbe bombe endan min ballita laamuji din garta to wonno der leydden endan fa hande do hada filla ko darto hono ballaga e ko wate ko nan reeno e der leydden
et enfin protéger l'aide humanitaire
dene illu ko orgal fedde G5 Sahel den singa warde hande dume kepdon wadde
la force conjointe
wadde ko to orle nogay e nay ko min gadi debbi jeddi cakatiddi min gadi orle jeenay min piyi min bari sanne himbe latibe wado biddam bonda ku e wombe le pelle habotobe enda min bonnini gollude mabbe kewde wodi min bonnini motaje du ko buri hemre e der wakati on enda
saisi plus d'une centaine de motos
le gollal fu he pata chadale de onone ko latani on chadale e le gollal mongal
sadarma onni woni hono yaajendi nokku to golle de gonno golle fi keri hakkunde leydi e leydi no lati sadarma
transfrontalier de la menace
de hakkunde sogeji din e bibbe wurobe ben no wodi narralna
chaque battant est implanté
orle de neddo fu ner leydi mun ni wonno golla dum wala fu sadarma hakkunde mabbe e bibbe wuro sabu neddo fu ner himbe mun ni wonno golla e be nardi fa no wodi
la coopération est excellente avec les populations
en der wakati chakiti do sogeji tumama no tonyo no torra no jaba hakkeji nimbe ko wona e der lawol kitenom non jidon e mudu
il revient aux forces armées sogeji
tuma de wadde basi o endan ka en wawi notade do dun endan ko bawmi wiide do majjuni woni minen kay sogeji gondi e le orle de do de G5 Sahel fu janginama do fi ko darto hakkeji bibbe adamaabe e ko haani yaage e der konuji ko wawa wadede e ko wawi wadede non non du konna ni e be tiniti e do majjum faano wodi nenne dido halaji fu gondo haale halta kenane fa bonna inde sogeji gondo habono leede mu en de itta darja gollal gal min gomi ni ngada hande de en
les efforts que nous sommes en train de mener actuellement
bandiraɓe tinibe habaruji studio kala ngudo yewtere pindinol meɗen ko waɗi dow yaadu yeeso mawnu heɓanu dow cingol orgal sogeji durwididde ɓiɗɗam bonɗa ko nder cekantarare Sahel kokkol habaruji meɗen timmata amma komin dilla miɗen miccintina on ko batu joɗo kalen studio kala ngu hannden waɗan dow laabi cingaɗi ɗo nder leydi Niger ko watta daaɓaɓe gaɗa ɓurna mu'en no hanir Michel Djedji kandu ardato batuku
bannirao ikko hemmami ya don tamilo
ananal habar onna to dun no
iri habaru oyeno
nyo gungu woni wore himbe delle yasifu gu yotto ke daggari me
ha ya don hal do coronavirus no
e mana
men magu yotti ke doto amen amman no wodi ne on watta hise imagu
aha hokam e dar do majjo
lokotorobe jombe annal kokki shawara do magu neddo loto juude mudun e makataare fade laaba ne o deno dirla nano odja wada dun der sobudum do ma lota juude maada fade laaba de a golliri tekkerno kibinane der buri lota juude maada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum ine o ale memude bisaji de du wartike dole memum bisaji e loton juude modum bo ine nyandu modum fako nyamo lote yere modum to joddo to dum ale natugo der jamaare ustire dille dille
a to ne o anta ko galbiyan kenan
banni rao mila icellal bannu maada imma cellal balli lenyol maada
igonga ma jam onna am uri komai mi yetti beedaade ga kudaa mi han batana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawjiido cellal bibbe leydi Niger.